kumvira wikwianduri sumutima ninyo zaho ndimo kwekeza kandi sinakuyobya no mu mwijima nzarasa nk'umucyo w'izuba kugira ngo ujye ndahabona nk'umwana w'umwami uganje nishingikirizaho gusa urebe uko nza gusindagiza nakugeza muri cya gihugu cy'amashimwe gusendereza w'imigisha uzahura naho uyikwiza amaso yawe azareba kwera kwanjye
fakukawe kugira ngo ndinde